Ndashimira Imana imfashije iki gihe nkabandanyije umwaka mfashe nundi abo tubana bose batuvuyemo baragiye oh my god reka nkushimire nkusingize nkurate uri umuntu ukwiriye hose bose wandemye umbona yuko nzaba umwami none reka mfate microphone bose bose mbaririmbire urukundo rwawe ufite ni rwinshi cyane nkurate imbowe zibohorwe abantu bose banezerwe kandi bishime mu rwa Gasabo tubyine
tunezerwe
Happy New Year Happy New Year Happy New Year To all of my DJs Happy New Year 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 Happy New Year
Mukama Katonda Tumusinze nyo sekuki eno ya kabiri umwaka umwaka mwiza muhile kubanyarwanda mwese muri yo mu rwa Gasabo bobuje alabasuje abatashe muzaronke muhahe ese kubera iki utajya kumavi umushimire ushimire nibyo kugeje uyu mwaka unezerwe kandi ufite dufite n'ibibazo dufite mu rubo buzima baralogana bakicana arika kadukiza abagome bakaza arika kababohora ni ibintu byose tubona mu buzima biza kandi bikarangira bose bakadusiga ngo bice mfate microphone ndakuririmbye padira mpaye umugisha nanjye ndishimye aho ndi hose baramamagara nkishima u Rwanda rwose ruramenye nahe ndanezerewe bonane 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 kumuntu wese unyumva bonane bonane fata gashatu kure hasi tubyine bonane 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 umwaka mushya muhire ku banyarwanda mwese twishime tunezerwe amaboko hejuru dushimire imana nyagasare dufashije tugeje iki gihe tugihumeka nkuko abazima ese niki twahaye imana ngo tugereho abavandimwe bacu batuvuyemo baragiye none turishimye turawurangije umwaka mushya muhire kuri twese twese bonane 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 umwaka mushya muhire ku banyarwanda ndabifurije bonane 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 Happy New Year Merry Christmas MC Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year To all of my DJs Happy New Year 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 Happy New Year
blog.co